sala Olie yonze ndieno na etu lichimu Ebyansi byansi mukulu tulichimu Katonda gabe simbi tuwo tuwonye nebinji Endwa lezo njieno Tuyambe tuteyo joli Abantu bakwate kolero Oh, oh, lero Bena tukwate kolero Oh, oh, lero Mukama yamba Nae mukama sasira Yamba Zizenga wendi mukama yamba Nebirunji yongera Yamba Tuliana vana wa mukama yamba
Mwesore sangwe chumbira
Ponyokula otansi jamu viloto Nae mukama sasira Yamba Ponyokukawa mukama kaba Nebirunji yongera Zizenga wendi lero Zizenga wendi lero Mukama wangerero Nawe uwo Ulilumuli Rene kwata konze kali Chimweche kumi Mukama nchitola kali tula zaka nkundi senze kali Kubyo mpade Nikuwa chinze nkusime kali Kumira kali mukange kali Kumira mama wange kali Nyamba pemi kwane mirunji kali Mukama yamba nae mukama sasira Yamba zizenga bwendi mukama yamba Nebirunji yongera Yamba tule na bana wa mukama yamba Ponyokula otansi jamu viloto Nae mukama sasira Yamba Ponyokukaba mukama kaba Nebirunji yongera Zizenga wendi lero Lelo, lelo, lelo Amaziga manji Lelo Amaziga manji Lelo Twagala na masanyi tugalawe Lelo Mukama mulungi ebangu Kamusinze ndabangali watu Toyagala maziga, toyagala bulumi Oyagala kunyumirwa nga watali butego Oyagala masanyu, oyagala bulamu Oyagala kubera nga bali amazikuba Oyagala masanyu, oyagala bulamu Wekeneyo ewa mukama ya gabo bulamu Nae mukama sasira, yamba Zizenga bwendi mukama yamba Nebirunji yongera, yamba Tulena bana wa mukama yamba
Mwesore sangwe chongera
Ponyokula otansi jamu viloto Nae mukama sasira Yamba Ponyokukaba mukama kaba Nebirunji yongera Zizenga